Here's another one. Here's another one. Touch, 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 touch.
Take five now.
Dandada, bado nazisoma tu bada. Niko benjuka shilingi ya mnada. Dada, pandisha mini na sugu wa gaga. Wahuni kitani tuyajube mazaga zaga. Mbo kalambaleri tunakaza. Chizi kawasha fegi sheri jibu nalo jedwa lijaza. Hatu yumi, tunafagia paka vichungi. Ni wana lizombe na sio kundi.
Tunapenda watu safi, sio walafi lafi. Ukileta ukolofi hata kukuta ya Gaddafi. Hatutaki kubolonga, kwendako tunakujua. Mipango tulipanga, hatua tukachukua. Watu kubwa waja kwetu, wala msijonge. Wenye idea zenye tija njooni tukaonge. Kidika za maendeleo hizo ndo tunazotaka. Sio keki za matukio na hadithi za mulicheka.
Oh yeah, eh. Oh yeah, eh. Oh yeah, eh. Oh yeah, eh.
Kazi, 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 kazi.
Unataka mafanikio basi kaza. Leo na wacharaza nye vilaza mnogombane kipaza. Ni mchongo si longolongo kama umeshindwa nyamaza. Maneno bila vitendo dojinga na ukataza. Kazi utakifanya umebaki kulalamika. Wenzako wanakucheka na mkeka umechanika. It's the H to the A to the U L E. Mguwa shingo mguwa Roni Tai Chi the Jet Li.
Zima, who got the keys to my bima? Double lao, lona kalisha watu zima. Maja kisima yenye kina. West kuja pima, so take kama dread za kichina.
Kaza,
kino kigogo nikikwanaza. Wanapata ladha my brother na bozide kukaza.
Kaza,
maisha kama fimbo na jalaza. Haina kunye maza, mine kaza, wata nitakaza.
Kaza,
ombi ni blaze mwana lisombe. Kaza kazia mwana letuje kupiga tonge. Underground king, nina hasu na wukongo. Nyema underground queen, kazeni menyewe kome.
Ni extra, extra, extra waganza. Bada choki kuu na endelea kukaza. Hii ni nuku wana mdogo pata ladha. Kupanda matawi ya nyuri na itaji kukaza. Usinipe dili feki, mamluki staki. Higa X dili nye pesi, lazima wende lesi. Nipe dili, babu kubwe, weka mezani tumeki. Yani kisimpo simpo tu, kama X.
Oh yeah, eh.